E whaitau wafata mai tai i Amerika, wafua-fua e Savalia Washington le aso le whatautonga o Donald Trump, le Preston Fowl le maa lotele. O le autete na o lātou tā ua e tele maa noa noa i o lātou popolenga, e aofiai ma le mata upu i a i a tatawa i tūpātu tusa, mata upu mwhaatatau i whana o tangata whaimalangatu i le atunuu immigrants, whaatusa o tatongi, a maise o le mata upu tā ua i fesuia ingo le tau. Now, the tau mai e to lua tama tai fai ata tifanga o Scarlett Johansson ma Debra Messing o le a awa ye lea sol te. Fai mai le mauan isa tama tai o fa mtalanga na fai e Trump e fat tau I le I tu pao tama tai le isi lea mafua angolo latu te. O le isi o lo fa oru yeire fa mwe mwele nego fa ingoina o le Pussy Hat Project o Jaina Swayman e lua lapa fa mwe mwele nei savalinga.
One is to create a sea of pink hats, which is going to be a strong collective visual statement that will make this march have a strong identity that will be different than other marches. And then the process of creating these hats is that we're including people from across the country and the world who want to be a part of the march but can't physically be there and want to support the marchers, a way to physically and visually represent themselves.